mbaadiiji fulɓe e nder Mali. Hello tati. Fulɓe ina keewi e nder Mali, kadi fulɓe ko aynaaɓe ɓuri heewde e julankooɓe. Fulɓe ina mbaɗi eggiyankooɓe, kadi fulɓe ko jom en jawdi. Eɓe njogii na'i, baali, bi'i, bamɗi, pucci e gelooɗi. Hello nayi, ko ɗum saabi fulɓe ko e nder ladde ɓuri waawde hoɗde. Kadi fulɓe ina tiiɗa aadi mumen, sabu kala ko tawɗa baaba ma ina golla, ko ɗum njiɗata gollude. Fulɓe kadi ina njiɗi koɗo no feewi, eɓe ngaadori hirsande hoɓɓe soko jippimaɓe. Go'o, pullo ina hersa koɗo jippo ɗum addora ñaamdu. Hello joyi, walla huunde wonde, rokka jom galle o, ina wela ɓe tawa koɗo o ko jeewtoowo. Ɗiɗi, fulɓe ina teddini ɗemngal mumen, kala no mbaɗa soko e are fulɓe e haali pular, yimɓe njaɓɓotoma no haanirta ni. Hello jeegom, kono so a haali ko wonaa pular, maa ɓe njaɓɓoma, kono wonaano so a haali pular ni. Tati, fulɓe ina teddini ndimaagu mumen, sabu maccuɗo resataa dimo, dimo resataa maccuɗo. Kadi kala ko maccuɗo janngi ardotaako ɓe, soko haali ne ɓe njaɓata ko haali. Ko noon ne mbo wonaa pullo fof, soko haalaniiɓe ɓe njaɓata, sabu e miijo maɓɓe alaa leñol jogii gandal haa yettiiɓe, sabu yimɓe heewɓe njaharatoto maɓɓe ko yiilaade huunde. Hello jeeɗiɗi, toɓɓere nayi, debbo pullo ina tiiɗi ko haalata innde gorko mum, walla wiima ko oɗo woni gorko am. Ɓe njiɗa kadi naamneede no ɓiɓɓe maɓɓe poti, ɓe njiɗa naamneede no jawdi maɓɓe foti. Hello jeetati, toɓɓere joyi, eɓe njiɗi jangde kono ko pular e arab, kono wonaa France. Kadi eɓe njogii annduɓe ko faati e Qur'aana, eɓe njogii gande goɗɗe ko wayino ina waɗi leñol fulɓe wi'eteeɓe tasarnaaɓe. Ina nganndi ko na'i kaalata, kala jawdi ko haalata. Toɓɓere jeegom, fulɓe no mbaɗi leƴƴi ceertuɗi, eɓe mbaɗi soowanaaɓe e uruɓɓe e woɗaaɓe e saamanaaɓe e idinaaɓe e hayrankooɓe e yaalalɓe e fulaaɓe. Hello jeenayi, jettoode fulɓe ɓurɗe anndeede ko Diallo e Ba, So, Bari. Ina waɗi raŋaaɓe, ina teska e fulɓe, kadi ina tawee e ɓoornanteeje fulɓe wutteeji mawɗi, rewɓe worɓe kala. Kono kala mo alaa jawdi dariindi, ɓe noddirta oon ko ɓaleejo. Kono kala jarowo kosam ko daneejo, ɓe noddirta oon, sabu ko woni pullo koo. Toɓɓere jeeɗiɗi, fulɓe njaɓata debbo mum resee e leñol goɗngol, waɗi worɓe maɓɓe ina ndesa leƴƴi goɗɗi, kono weeɓaani. Kadi debbo pullo heewi resireede ko duuɓi jeenayi haa sappo. Hello sappo, kono soko yawtii ɗoon ko jalol, sabu wi'etee ko sooyi. Rewɓe fulɓe ina tiitori bonnude dewle mumen, kala heen desaaɗo dewgal gadanal ina heewi seereede, sabu fulɓe ndokkat debbo ko mbo yiɗa, walla ndokka gorko mbo yiɗa. Ko ɗum addanta ɓe seereede dewle maɓɓe gidane. Caggal ɗum, neɗɗo oon suɓanoo hoore mum mbo yiɗi ɓe ndesondira. Hello sappo e go'o, toɓɓere jeetati, fulɓe ina kaɓee haa no feewi. Hare maɓɓe ɓuri heewde ko hakkunde maɓɓe e leƴƴi goɗɗi, sabu soko en ƴeewi ƴettude hitaande ujunere temed jenay e chapande jetati e jenay ha yotti hitande ujunere temed jenay e chapande jenay e jenay be kebi chadele no fewi kono hande jam danyama kono yidde ala hakkunde mabbe e leji keddidi kono dum fof joni iwi hande ko be gotum e leji keddidi kawral ina hakkunde mabbe joni hello sappo didi tobbere jenay ina tiide ko jiyata bi pullo debbo tawako mbomri ina yewtida e worbe dum wadata ina tiidi e fulbe biibe yiede mbo der wuro jamma wala nyalawma kala hen mbo jidda ko galle baba mum tawata dum hello sappo tati fulbe sukabe mumen ina tiddina mawbe no feewi e be titori so be kawri e mawdo be ndokka dum goro wala sukara e warge soko sukabe rewbe kawri e sukabe worbe ina keewi rokkodi dumen kosam sukabe worbe bene cioda goro e sukara e warge ndokka be hello sappo enay tobbere sappo rewbe fulbe ina jeeya kosam no feewi e be cianya bedi e be moro morli joddi no feewi kadi e be kotoro kanyi hello sappo e joyi e be mbada e ko e mabbe kanyi ha haura e kala saha bo jiida rewbe fulbe tawata ko ina joodi sabu be nguri ko kosam e tewu ko dum wadi kala nde jiidaabe e be neyba e be keewi fesibe e tuppibe hello sappo e jeegom kadi rewbe fulbe ngala nando nde jiidaabe fof e be ndondi lahal wala taasa tobbere sappo e go fulbe ina parnori suudu baba mum sabu kala ko mbawda wonde soko ala e der galle baba ma hay hunde e wonain kadi lenyal fulbe ina tiidi yide kaangaado e der fulbe ina wadi kono heewani kadi ina tiidi yide gorko mabbe mbo ala jawdi ndariindi hello sappo e jeedidi kadi be ngala mbo gollata kadi be ngala boccionde kala e mabbe soko jibinama hay so galle mabbe ala jawdi kono gollat ha heba jawdi sabu ada wawi aynande goddo sabu so tawi ko bali lewru mortu lewru jawdi dum hello sappo e jetati so ayni dubi tati tan a hebat bali ha hewa sabu kala mbalu soko hebi lebbi jetati ina haari jibinat ko dum wadi fulbe kewani miskinebe tobbere sappo didi fulbe jida nyaagade sabu hay so be jirema do ko be jidi kadi so ay wi goto e mabbe tawi ada yidi hay so ombo o wi ata ko e yida dum wadi ada nodda pullo bi'a dum ar nyam kono o wi'a ala kono sa'a nyaagi mamu ha boyi tan o nyamat hello sappo e jenay min bindul deftere nde o jeyami ko wuro ene wi e tengo wendu sembano leydi muritani mbede yidi halde do ko faati e ngurdam am kono wona fof ko seeda tan ko alla wadanimi ko min baba am wieteko Samba o mayi ko hitande ujunere e temedde jenay e chapande jeedde jeegom nenam wieteko Kajjata Malik so hello nogas min jibinami ko chapantati e go'o sappo e dida buru hitande ujunere e temedde jenay e chapande jeedidi e tati mi jangi alquran seeda e hitande ujunere e temedde jenay e chapande jeetati en nayi kono caggal dum mi woni gaynako ha e hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati. Puɗɗimi janngude Pulaar, kono Pulaar welanomi no feewi. Kono caggal ɗum mi yitti jangde Pulaar ha ɗum wonti haaju am. Allah waɗi kam wittiyanke, mbeɗe yinno andude Allah no feewi. Caggal nde jangumi Qur'ana, mi jangi Tawreta e Jabura al-Injila. Ko ɗum waɗi Allah watti kam Isa yanke e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi. Hello nogas e go'o, kemmi deftere l'Injila ngadimi jangude fof ko macca simore nogas e jeetati aaya sappo e jeetati yaade nogas. O ɓatti o wiɓe, mi rokkama kala bawɗe dow asaman e dow leydi. Nde noon caroɗi e aduna he mbatton liƴƴi ɗi fof no potiri almuɓe am. Mbatti seeɓe e dow inde baaba o, ɓiɗɗo o e ruhu ceniiɗo o. Te janngineeɓe rewde ko jamirmi on ko fof, kadi ngande mboɗo wondi e mon ñande fof haa aduna gasa. Hello no gasa ɗiɗi, ko ñande jangumi oɗo aaye welimi no feewi, sabu mi andi somi woni almuudo Isa. Isa wondata am haa aduna gasa. Caggal ɗum mi yi'i e nder Yuhanna simore tati aaya sappo e jeegom. Allah yiɗi aduna o haa rokkiri ɓiyum bajjo o, mbele kala gonɗinɗo mo ina waasa halkaade heɓa ngurdam haa abada. Bandiraaɓe, eɗen poti jangude defte sabu so en jangani hay hunde e firtani ɗum noon jangen mbitten ko ɗum woni nafoore men. Ngaro sakkitingo ko Diallo Barel Samba windi e hitande ujunnaaje ɗiɗi e jeeɗiɗi e lewru Siilo.